yogeranga tera bamanyi nyo ne future yange bagimanyi banda bamuntandikwa nga chakowola katonda naye weye yanukule sala zange yachusa ebigambo oyo katonda yo
ye katonda
Yeah.